Mende. Encore une flèche basse. Yeah. De bas, de garde ma lumière.
You are now in the zone.
Why your booty got show me now? Chopper, oh you got to find the guitar. See my life now, I'm falling for ya. Chopper, Leona, chopper. Tatika, baby show me what your mama get down. Chini mili mwagi kano. Zungusha, kini ngini ngimkia wapweza. Sungurani kupe karoti. Samba loketo. Mina kakata chini pangala mawayo. Mudegele kama mabeto. Akajui kununa ka baby fesho. Baby kanataka pigona. Mina kapandisha ka ushusha mzigo yani. Ningoma nzito ila chorus do hiyo. Weka niweke. Weka niweke. Weka niweke. Weka niweke. Weka niweke. Bad girl with a pretty girl pose. She wanna kill me tonight, tonight, tonight. Come me see my taka go closer. Oh, I don't know what is happening. I've been waiting for this for a long time. Baby, watch your woke up. Let me show you what I can do. What I can feel, baby, what I can feel, yeah. Mina kakata chini pangala mawayo. Kimo negele kama mabeta. Akajui kununa ka baby fesho. Baby kanataka pigona. Mina kapandisha ka ushusha mzigo yani. Ningo manzi tuela kora stogi. Weka niweke. Weka niweke. Weka niweke. Weka niweke. Weka niweke. Where can you work it? Where can you work it? Hey, yeah. Kachiri, kachiri, saga. Kachiri, baby, kachiri, saga. Kachiri, kachiri, saga. Kachiri, hey, hey, kachiri, saga. Papa, some juicy coffee, saga. You make me lose my mind. Ongeze ama kimbiza. Oh na 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 na. Where can you weke? 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 Where can you weke?